dada nishai kukona wapi?
Sangapi?
Sole dada nishai kukona wapi? Meni sahau?
Sangapi? Wendo kaka nlokona gongo la mboto.
Aka!
Miso swazi na kaosta bay. Bona napike simu yangu upokei. Kila nachongea mtoto anani komandi. Sijui nitanganye mindo ndugeke diamond.
Najiongeza, najiongeza.
Detach ili toto la Miami kweli utaliweza. Ngoja ni leo nitongea Kiingereza.
Baby spill leo tezo basi tembelea hama.
Angejua kana zima.
Najiongeza
kwenye mishe mishe town.
Najiongeza
kwenye watoto wakare.
Najiongeza
sione na pamba kare.
Najiongeza
hey.
Sikana na piga pamba kali. Never wrong, now we're rebel town. Najua sometimes unipati. Liko studio na make a hit song.
Najiongeza
nipe nafasi mi. Nipe nafasi mi yeah.
Najiongeza
nipe nafasi mi mi yeah.
Najiongeza
nipe nafasi mimi yeah.
Kwenye mishe town
we.
Sisubiri kupewa. Nikingia klabu sina pesa ila nalewa.
Najiongeza
kila napona watoto.
Mwanangu nazime gari mana leo na mtoko.
Kwa masela ndo naleta ubishi. Ila kwa madembo na mapoze ya ishi
hey, najisha uwa
sawa pamba za kwazima. Nikipendeza utanijua. Mkoni na jero
ila suti kama papa.
Baby mbona bia moja unakunywa nusu saa.
Na mkomesha kama yule Fatuma. Siku sina pesa sendi klabu na uma.
Sina kito.
Najiongeza
kwenye mishe mishe town.
Najiongeza
kwenye watoto wakare.
Najiongeza
sione na pamba kare.
Najiongeza
Sifika na piga pamba kali. Never wrong, now we're rebel town. Najua sometimes unipati. Liko studio na make a hit song.
Najiongeza
nipe nafasi mi. Nipe nafasi mi yeah.
Najiongeza
nipe nafasi mi mi
yeah, yeah, yeah.
Najiongeza nipe nafasi mi mi yeah. Nasifika na piga pamba kali. Never wrong, now we're rebel town. Najua sometimes nipe nafasi mi, nipe nafasi mi yeah, yeah.
Najiongeza
nipe nafasi mi mi
yeah, yeah, yeah.
Najiongeza.